Τον είναι ρε, τον ιδιό, είσαι κανένα φάνο ρομότη. Βιο εφάνω ρομό, ούτε τα γεγιμάτα αγγελγαλά να σάτι λάμα φορά κακ σάτι σαν δίτ μετραπάντη τη δαμή, λάμα τη δαμή σανή, σορδό με το κράτ, Washington DC, θέσο μου θουμά Αμερικά ρασανή, δε παρσανή αγιού γελκά. Ήρ Μουμπάρεκ, Ήρ Μπαρακα, γεν σαν οι μουσλημάτιν, παπαρό γελάτι. Ραδόν βιο εσαν καντά εφάνω ρομό, να ελσάτι φ μετραπάντη ρε, τσακά σούγγερταν, ούτε τσ αμσάν τη δαμή σαν, παρχούμ λάμα αυτή δαμ. Αν σωρά, σωρά αν καλά χέτ, βιο εφάνω ρομό, να ελσάτι φ μετραπάντη ρε, τσακά σούγγερταν είναι ουριάντα. Kalau nama sedih, tapi sedih itu ada motor bahasa misalnya. Ethiopia tu virus ini corona, nama itu rata memulai cuci. Adunya kalau sama nama million syaniti, fum lebih sedih jadi rata rukupan argan. Amerika tu nama itu nallah jadi itu nindamne. Ayu wal tabafat, kan bisanda, kata kan menanya terugati tayu bafat, kan sportif wal khaisya ujar. Rukupan awal burat esunah ujar ni sedatan. Fulai dua tu makan iman. Fanya kalau satu rukupan ini, agam mata nama kum tokof lebih lama jadi rata argan. Rukupan kum kambi baka ada abil le ayu sen. Acit tamu nama jadi rata argan. Mumba Minister Israel Benjamin Netanyahu. Gumbonya tajer anetin one study himatani khaleman murtitin rufatan. Tutun wanar isaniti min khisak tok. Qudut tasan namonutim.
Akamuntan addi fatut Kenya odwar raf annamodan diti. Arras United States kesat irota abdubarto ta kuma heddu lol tumma dan biyasaniti lubbu sani waregan kabajudaf guya goto ta kawaggato ayane sameole. Alaban Amerika loltota gootumma warega manif kabaja kennuf jecha arra walakkaat garbutame kafannisame oleyotaw ajaje president Donald Trumpin jimata rajal kabe anga dilbata kalisattimmo lamiwan Amerika sababa virusi coronatin duan garakuma dibatokof gaddemulisuf alaban biyetti walakkaat garbutame fannisame ole La kosina mota virusi corona lubbu dabani kan America dunyarat isolana yoto akka ministrin imma gademo jile warana jedetti la kosa kana kesta gademo jile warana biyetti kuma tokkoli momich ministera Israel Benjamin Netanyahu badi wan sadi jechun walin daw malamal tumaf amantarra ka ne cabsuni matamani kale samana murti tiyatan imannalen ku yorat ragat saman hida wogote heddu tusane gata jede mejira والجاي كابين إنساني تباني كان جرمان مرتي دمن ممّيّش مينستر إسرائيل كون همّن ناله رتّي أدن كانت أرجع شوران هالني غوتشان كون موتوم إنساني فن كل شراف يالي سياسة جيجي سماجي وقتها يتربتن كذا غازل تراديو سجل أمريكا سجن تافان روموتي إثيوبيا أن إيجو ويرد كوفير كل سجل بيتي سنة أس غيوت لمان دبرن غيات لكوفس نموت فيروسي تشان كابماني أولانا غن ميسوسيتي بودا لكوفسي تدا بلاجرا Kalais salah kopsa nama mata virus yang kabamu insani merkanae sedeta mi sedet gan mesit Ethiopia. Menteri ini egum safari Ethiopia. Arram mula kopsa nama mata virus yang kabamani torbata mi sedi tau bek sejra. La kopsa kuna kanat tidak balun ummanik ajelfa mufrat tisabai ojir oljut ibau rakamat dejro gejim faya. Walau magret la kopsa nama mata Ethiopia keset virus ini corona kabamu insani merkanae tibaja shantami shangai jrajra gabasan diwe masna rage deserra. Hospital University Gondar namota virusin corona rattargame lama wajjin kannen tuttuqaqaban ogeyin fayya torbata mi sagalif matilen ukubsatota ke sammo kudalama giddugala kopatu sisat ge samu sani beksisejira akka director medical hospital university gondar jeranitti namota ukubira yalamu daf hospital de man lamarratti virusin corona argamu sarra kankay kannamonni kun gara kopatu sisamanitti ge saman Akumana nolay Ethiopia daddati tay bulchisa nanno amaratis la kobsi na mota virusi corona kabamani dabalu satu rubata majra nanno sanatti baati la madura yero duratif namon virusi corona kabamallama bahar darif injibarat ega argamani boda la kobsi na mota virusi corona kabamani gara digdami torbat tol kausa institutin fayyawasa fula marsariti sarat ibsejrajetti astermis ganaw bahar darra Bulchisa nanno Tigray ana wajrat shreh mayanse ke sat jiratun motumman nanicha gafi kenya debin kennine jechudan hirira mormi bani jiru. Mulgeta asba makali rakka gabasetti gafi nirirtonni shreh gafadan toko motumnichi nanno manabar nota sadarkala mafa achittani jara jechudan malak wajra gift duro Ethiopia rafude esa kajiru nutai mukajiru taun himame jira. Motumman bulchisa nanno Tigray labsini rota tamana nicha kesatti labsatu jiru hirira wankun gegge famanjira mejira. Bulchisa naannoo sababsab lammootaaf uummattoota kibbaa keessatti dhiibbaa weerarri vaayirasii koronaa fideen oomishni qonnaa naannichaa kuntaala miliyoona 24 irrachuu akka malu biiroon qonnaa naannichaa beeksisee jira. Sababaa kanaanis naannoo kibbaa keessatti namoonni miliyoona 2 walakkaa ta'an beelaaf akka saaxilamuu malan kan beeksisan hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa obbo Antanees Qaaduu rakkoo kana dandamachuu karaa dandeessisu irratti carraaqqiin godhamaa jira jedhanii jiru. Ittaana pirezidaantiin naannoo kibbaa obbo Ristuu Hirdaa'u ibsa gidduu kana kennaniin miidhaa dhukkubichi fidu caalaa sababaa dhukkubichaan rakkoon irrachuu oomishaa dhufu amaa akka ta'e dubbatanii qonnaan bultoonniif ogeeyyiin of eeggannoodhaan akkaataa duri irraa adda ta'een akka socho'an akeekkachiisanii jiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa. Torban tokko dura humna nageegumsaa mootummaatiin qabaman kanneen jedhaman miseensonni hooggansa dhaabota siyaasaa adda addaa eessa akka ga'an hin beekamne jechuudhaan ittaana pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Himannaa kanaaf poolisii irraa deebii argachuun hin danda'amne garuu koomishiniin mirgaawwan namoomaa Itiyoophiyaa fi boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa iyyannaa paartiilee sanaa barreeffamaan fuudhu isaanii beeksisanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Obbo Guush Gabrasillaasee pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa obbo Gabru Barahe durataan tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa adda Madiinaa Imaam miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii nageenya dimokiraasii durataa Maayibin obbo Masfin Shifarraawuf durataan paartii walabummaaf nagaa Itiyoophiyaa obbo Tashaagar Arraggaa torban tokko dura humnoota mootummaan qabamanii hanga har'aatti eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu ittaanaa pirezidaantiin sochii tokkummaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa obbo Saamu'eel Birhaanuu beeksisaniiru. Obbo Saamu'eel raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti caamsaa 8 bara 2012 miseensonni hooggana paartilee kanaa magaalaa Maqaleetti gaggeeffamuuf karoorfamee kan ture gumii humnoota federaalizimii irratti argamuuf waaree booda gara buufata xayyaara boolee deemanii turan sana booda haala raawwatame jedhanis obbo Saamu'eel tarreessaniiru. Hamma buufata xayyaaraa ga'anitti anumtiyyuu dura taa'aa waliin bilbilaan dubbataan ture. Haa ta'u malee daqiiqaa muraasa booda bilbilli isaanii hin cufame eessa akka ga'an hin barre. Barbaacha keenyatti fufne tarii xayyaara keessa jiru tilmaama jedhu waan qabnuuf gara galgalaas ennaa yaallu bilbilli isaanii hin hojjetu. Kanaaf miseensonni kanneen biroon boolee keessaa miliqanii ba'an waan turaniif qabamaniiru jedhanii nutti himan. Borumtaasaa sanbataa qabnee lidataatti geessaman waan nuun jedhaniif buufata poolisii naannoo lidataa gaafanne akka achiin jirre nutti himame. Sana booda dimtsi wayyaanee irratti ibsa kennine hanga ammaatti homtuun jiru. Koomishina mirga namaa beeksifnee jirra. Kanaaf namoonni kun biyya keessatti sosso'anii qabaman waan ta'eef eessatti akka geessaman akka nuuf ibsamuu barbaanna. Mootummaanis namoota kana akka hiiku gaafannaa jedhan. Obbo Saamu'eel akka jedhanitti namoonni kun balleessaan qaban walga'ii humnoota federaalizimii irratti akka hin hirmaanne gochuurraan kan hafe sababaa biraan jiru jedhaniiru. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma kana poolisii biraa adda baafachuuf irra deddeebi'uun yaalii godheera. Koomishinni poolisii Finfinnee waa'ee dhimma kanaa quba akka hin qabaanne yoo ibsu poolisii federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Gama biraan koomishinni mirga namaa Itiyoophiyaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa iyyannaa paartilee kanaa barreeffamaan isaan dhaqqabu raadiyoon sagalee Ameerikaa hubatee jira. Gorsituu olaantuu koomishina mirga namaa kan ta'an adde Raakeeb Mallasa iyyannaan isaanii koomishinicha bira ga'uu ibsanii ragaa hafe guutanii akka dhiyeessan paartilee kanatti akka himame dubbataniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa.
Mootummaan Keeniyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii godhuun ganda hiyyeessaa Naayiroobii keessa jirtu kan Somaaloonni itti heddummaatan islii keessaa ba'uuf itti seenuu akka hin danda'amne uggura kaa'ee ture torban namaaf yeroo dheeressee jiru kanatti jiraattonni gandichaa ayyaana Ramadaanaa yookaan Idaal Fixr uggura keessatti kakabajan ta'uu dubbatu. Haala akkanaatti ayyaanni Ramadaanaa kabajamu jireenya keenya keessatti argine hin beeknu jedhu maatiileen tokko tokko. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf jaalannetu dhiyeessa.
Iddoon kun magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessa yoo ta'u lammiiwwan Somaaliyaatu itti heddummaata. Mohaammed Osmaan maatii isaa waliin mana keessatti ayyaaneffataa turan. Ayyaanni Iid kabaranaa kun isaafis ta'ee maatii isaaf addaa jedhe. Mana keessa teenya gabaa dhaquun dandeenya. Yoo eessayyuu deemte qondaaltonni nageenyaa waan jiraniif jecha waan baay'ee bitachuu hin dandeessu. Manaa gadi ba'uun nuun eeyyamamu. Keessumaa nu warra daldala irratti bobbaane akka manaa baanu nuun eehamanii jedheera. kanaf ayyaanni Eid kabarana isa kayyero biraarra adda kada taman makeesatti kan gaggeeffamne ta'us maati waliin ayyaaneffachuu garuu hin turre jedheer. Abdi Shakur Garad guyyaa ayyaana Eid suuqii uffatatti gurguru kan saabanee ture garuu namoonni bituun dhan jireenya koo guutuu ayyaana Eid kan akkasii in arginee jedhe. Aangoonni Keeniyaa naannoo sana guyyaa 19 dura kan cufan yoo ta'u kunis guyyaa tokkotti namni 29 haaraa dhukkuba koovidiin ega qabamee booda. Konkolaataan wal'aansa fayyaa fi kan nyaata fe'an seenanii akka ba'antu eeyyamamaaf. Faca'ina dhukkuba koovid kanachisuudhaaf Keeniyaan walitti qabama uummataa dhorkitee hawaasni qajeelfama fayyaa kennamu hordofee of eeggannoo akka godhu maaskii afaanii funyaan isaanii aguugu akka kaa'atan akeekkachiiftee jirti. Torban darbe immoo uggura islii keessatti kaa'amee ture 7 dheeressitee jirti.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Biyya Afaan Oromoo naayil saatiif metiri baandii irraa caqasuu jirtan. Faayidaa ammaaf qorsii hin qabne koronaan addunyaa keessa nama 1,500,000 caala irratti dhukkubsan argan 1,335 caala galaafa dhukkubee kunen. Ameerikaatti ammoo 1,100,000 caala irratti argan. Godin Ameerikaa hedduu keessatti namni kaan manneen nyaata dhugaatiitti kaan ammoo bisaan daakata harootti kaan ammoo ispoortii wal keeyyaa'u jira dhukkub kana wal buraaxessuun ol jedhanii sodaatan. Manneen amantii illee banaa jechuu jira. Tunin ammoo balaa dhibiin dhufuu dandeetti. Yeroo kase dhawaatiin hedduu keen faraa bu'ee tolu sannuu erge jalannee nutti.
Bakki bashannana kan handaara galaanaa Ameerikaa hangi murtaa'an uggurri kaa'ame waan laaffateef jecha namoonni gara sanatti maluuf qophaa'aa yeroo jiran kanatti garee vaayirasii koroonaa ittisuu irratti hojjetu kan waayit haawus qindeesse keessa Dr. Debraa Biriks ayyaanni wiixataa har'aa gootonni waraanaatti yaadataman kan irratti of eeggannoon barbaachisu ta'uu akeekkachiisan. Eenyu dhukkubsatee akka jiru hin beektan kanaaf namootarraa fagaachuun akkaan barbaachisaa ta'u hubachiisuu barbaanna. Yoo namarraa of fageessuun dandeessan ta'e ala jirtu taanaan maaskii funyaanii fi afaan keessan aguugu gargaaramaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an gara 100,000 dhiyaataa jira. Gaazexaan New York Times maqaa namoota kutaalee Ameerikaa adda addaa keessaa du'an kan fuula saasa duraa irratti tarreessee jira. Kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kutaalee Ameerikaa marti manneen amantii hundumaa akka deebisanii bananiif dhiibaa yeroo jiran kanatti maxxansee baase.
Today I'm identifying houses of worship, churches, synagogue and mosques.
Manneen waaqeffannaa waldaa kiristiyaanaa masjiidotaaf kanneen amantii biroon tajaajila barbaachisu kennuu irratti kan fuulleffadha jedhan. Kaaliforniyaa Fontaanaa keessatti luba hawaasa waldaa Water of Life ka ta'an Dan Carroll waamicha kana simatanii jiru.
We don't want to break the law. We're prepared to go ahead no matter what President Trump had said. Or Governor Newsom, because we felt like
translation. Seera cabsuun barbaannu Pireezidaant Tiraampiif bulchaan kutaa keenyaa Newsom waan fedhan jedhaniyyuu nuti qophoofnee jirra. Sababiinsaas baay'ee obsaan kan ilaalle ta'ee natti dhaga'ama. Waan gaafatame kabajnee eegaa turre. Amma garuu bannee uummata tajaajiluu akka qabnutu nutti dhaga'amaa jedhan. Pireezidaant Tiraamp immoo akkas jedhan.
The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open.
Bulchitoonni kutaalee waan sirrii ta'e hojjechuu qabu. Akkaan barbaachisaa kan ta'an manneen amantii amma banamuu qaban. Yoo isaan kana gochuu baatan kan bulchitoonni murteessan ani immoo fudhataman dhabsiisaa jedhaniiru. Qajeelfamni kun kennamus waldaan kiristiyaanaa hangi tokko tajaajila namoota dhuunfaan kennuu yaalan keessatti namoota vaayirasii koroonaa qabanitti saaxilamanii jiru. Waaltaan Kaaliforniyaa gama kaabaa keessa jirtu dabalate.
Certainly worshiping outside, maintaining social distancing and you know obviously not having physical contact with each other.
Alatti waaqeffachuu fageenya namarraa qaban eeggachuu akkasumas akkuma beekamu qaamaan wal tuquu dhiisuun gaariidha. Kun rakkisaa akka ta'e naagala. Amala kana jijjiiruuf hundi keenya yaalaa jirra kana gochuun itti fufuu qabaa jedhaniiru. አሜሪካ ከሰት ሀርከ ጫላ ደብሰኒ በኑ ያሊጎቻ ከጅረን ተውስ መነኛታ አብደልደል ብሮን ሰበባ ቫይረሲ ኮሮና እንጩፈመኒ ኩፋቲን ዲነግዴ ሳናርገቴ ጅራ ዶክተር ብሪክስ ተከጀደኒቲ አሜሪካን ገረዱ መወጋ ከናት ወረረ ቫይረሲ ከብራ ቆጳ ጅርቲ
We are preparing for that potential fall issue both in PPE which is protective devices both in ventilators stock
ቆጳ ሮጅሩ ከናት ሜሻሌ ቃሞ ፊ አዳዳቲን አጉገን ዮካም PPE ሜሻ ቅሌንሰ ከኑ ቬንቲሌተር ጀም አን አዳዳስ ኩሱን ገመካኔንሞ ተላሊን ቫይረስ ቸት ሱፊ ዳዋን ነሞተ ኡኩብሰተን ፈይሱ ቀባቹ ረቶ ጀተማጅራ ከነጎቹ ደንደኛን ቫይረሲን ኮሮና ዴቤዮ ዱፈዩ እትሱን ኒደንደ አማጀደኒ ወረሪ ቫይረሲ ኮሮና ዴቤዮ ዱፈጀዱ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኡጉራ ማውጂራ ኦላጅሩ ዴቤ ሂለፍሱ ቫይረስ ቺፈጨውስ ለማፋዲነ በአሜሪካ ህንጭፉ ጀደኒ
የአፍሪካ ካሜሩን መጋላ ያውንዴቲ ዱኩፋናጀ ዳዋላን ቀዳ ጀደነለ ነሚታናጀዴቲን እንደምነ ነምኩም ሄዱት ኢዳል ፈጥሪፍ ጀደቲን ወልትዱት ቢተን ኸይሰ ቀራዩ ነምኩም አፍሪፍ ዲባፉሪት ቫይረስ ኮሮና ሃንቀብ ዱኩብኹን ነምዲብቶ ኮፍ ሰገልታሚ ቶርባ ገላፈት ሳቲ ዲደም አፍሪካ ተመለነ ምሽ ዲብሽኔ ራት ዲብኻን አርጋን ሞኪ ኤድዊን ክንዴስ ካቶዱታን ያውንዴን ወርገቱ ጅበነት
አንጋው ገሜስ ሞቱማ ካሜሩን መሐመዲ መሐመድ ገማ አፒ ኤርጋቲን ደበርሰን ካን መሰጂንግ አፕሊኬሽን ጀደሙን መናውፊያ ሁንዴራ እርጋ ደበርሰኒ ነከጀለንቲ ሙስሊሙን ሀገሰ ድማተን ሞቱማን ከእና ኢዳል ፈጥር በረና በከ ኡመቲት ወልጋው ተከንገጌ ፈምን ጀቹን ቀዜን ፈመለፈካ ይረደርቡዳን አኩመ ድራን በረታም አመንቶን ኩማለከዋመን ከጣፍ በኡን ለአጃይቤ ጀረን ማማ ተከጀለንቲ እርገ ኡመን ኩማለከዋም ቀዜን ፈመሳኒ ከን ማለት ተከፈገደን ይደበርሰን ዲዱዳን በኩመ ሰገደ ኬኛ ተከአነ ጀቹ አጋሃኒ ቦደ ፖሊሲን በከከአና ኢጆ ኡመቲት ወልጋውለም ከንያሁንዴ ኬሰጆ ሙስሊሙን ሴኑ ኢየሱሳኔ አከምካኔ ፈቱ ጋፈዴራ ጀደን ኢማሙን ፎገኖን ሙስሊማ ያሁንዴ ኬሳ መስጂዶ ተፍተሚ ለመኮኛ ሰነከዘ ጀራን ኬሳ ሰዲቆፋ ኬሳ ተከሰገደሙ ጭጭ ገለን ከበጁ ቀቡትራን ጀደን መሐመድ ከጀደንቲ አዳዳን ከሙስሊሙን በከኡመን ቲወልጋውት እርባ ተቆደታን እርግሮ ቢደር በቆፋ ለሞኒ በሸኒፍ ቁዳፉር ቫይረስን ኮሮና ኬሳ ተርገሜ ቦደ ፈጫይነሳ እትሱፉ ጉራሜ ቱሬ ወሉማ ገለ ካሜሩን ኬሳ ጀሰዲሮን ጉነ ኬሳ ተነሞተ ኩማ አፍሪፍ ኢቢ አፍር ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ዮቀበመን ኢብቶ ኮፍ ሰገልተሚ ተርበዱ አኒሩ ሙስሊማ ከንታን ኢሳ ካሪሙ አከጀደንቲ በላ ኮቪድ ኩደ ሰገል ቀቡ ሁበታንዩ ከንቁራኒኑ በርሲሱ ከበጁፍ ጀጭ ሙስሊሞታ ከነምብሮ ወሊ ወልጋኒ ከጣታን
ሰጪ ኖሞን ሪቼል ፒአይቲ ኦቶሪ
ካሪሙና ከጀረኒት ዮሃን ከአኢዳ በከኡመን ተወልገውት ሙስሊሞታ ከብሮሊን ከረድተይ በርሲሰ ቁርአናፍ ከነቢ መሐመድ ረደደርቡ ኮታ አጀዳን ዮረብን ከጣተመሌ ረመዳን ከይሰሶ መንሳኒ ጉዮ ተሶዶማ ከንገነማ መገልገላ ትጅሩ ወጂን ቀቡጀቹ አጀዳን ከናፍ ሞቱማን እና ነሞኒ ኮቪድ ኩደ ሰጋሊን ኡኩብሰታፍ ዱአጅራን ከነጥ ረቢ አከኑዌጉ ሙስሊሞን ከከዳታን ጀጀቤሱ ቀባጅራን ዱቢማ ሙስሊሞታ ያውንዴ ኬሳ ኒሞጉ ኢብራሂም ከጀራኒቲ ሙስሊሞን ኦፊሳኒ ቫይረሲ ኮሮና ራኤገኒ አመንቲሳኒ በበልጥሱ ፈከሱመስ ሐዋሳሳኒ ኢጃሩ ፈያ ቀባጁን በርባጭሳዳ ጀራን
Ils vont maintenant célébrer dans leur mosquée et pas dans les places publiques.
Draman, muslimonni qazel famo motumman namonni yo tiqate metra lama akkon rafagatan jedu kabajani bakka ummanni tiwolgau isani akkamana ofit kadata godatan waamichen dabar sajedan muslimonni namota kudani ol irbata qoddechu da folgau qaban wolra hiqisa wasumma kabajamu qaba namonni seromar harkau fiqachu qabu jedan bati darb መስጂዱን ቁሳዲ ከንጭፈማን ይወተው ሙስሊሞት አጀጀሞቱማን ለሞንሽን ተማ ወለ አከወሊንገኝ ሰበባ ቫይረስ ኮሮና አብጀ ሜትራ ለማ አከወልራ ፈጋታን ጀዱ ዲዱዳን ሰገዳብ መስጂደት ወልጋን ፖሊሲ ቢትንሰጅራ
ቪዮፋኖ ሮሞና አልሳፊ ሜትር ባንድ ድራጭቃ ሱጅርታን Sulema Abduba takkan sirban nam gor sujir isi fabban len walin sirban warlachu bor wayo matro morat debina nu jagasa Kenya tagammata nam kumto ko bibla marat virus corona argan dukubu honi ni khambi bagada dabille ya yugay accana mijarat targan dabit bagata garkar UNHCR le wan kan kubum kaba galmo dawutet khambi da kai sanam dubise odutan nu werk
Mandira kutabulchin sakinya corona nitti babalata jeda mekisatti ka argam bufata bagata daddab kisatti bagatoni jaade be corona ngaba mu jarmayen UNHCR be sijira yujimbayen dubintun abata UNHCR kademe Kenya dubenku ne cittargamu motumman biyetti nufir kanisera jette
I would not stay in the camp because I don't want any stigma coming as a, like a refugee so that's why I keep saying individuals
akazitujin bagatota ratti bafdu amalo fi dubenkun campi kisatargame injedu Namoni kunis adaba mani wanjiranif. Hagayona tigaru akan udifannu kabun namoni ja. Jiratu takam cakataan irati ibiungu nargami jira. Namoni kum martu adaba mani jiru. Fayani sani salagari rejira. Namota sawal argam maras adaba afni baka adakini jira. Aka mutu mangkaya tisi namika mu yugara bufata baka takana siena tae. Guya kuda furif kofasa adaba afame turukaba ajijeru ojira wola jira ajichundu bati.
Whoever coming outside. Of the refugee camp, they have to be in the quarantine for 14 days.
Dursana wa sabakato toromura Davis, bufata bakata, bakanami bayin o litte di umate jiradutti, ibena kasiar gamurra kisata urubbatu, waayena motere Davis di bengun rettere gamesi uipsan, dursana motere matu Somalia agarere Davisene ejadu.
Nami lamansun Somalia radufan. Iga Somalia radufani mati saniti toko mati tima kamechra eju, family kaba, jolli kaba, ramana kaba wante. Iga simbo damo mati nisa nam nisa tutuka kabu kabame amma nama shangute jira even nami Japan nami toko kan lami Kenya taate dubartin Nairobi tiko atamte alufte egasi resultin positifi te ishi olin karana majati yugaru namni as dadabiti kabame dadabir tikorata mena nama shanje chura sanchanan wama isoliki sentari sanjira
Kristana wa sabaka tota kunda balani yodubatan dadab danga biyo talami nitijati argamunammo enyo akadiweka nankaba mefi inkaba mne debasuf rakisa taisa ajadan
kansi ibu guddo beka mamiti ama fakenya fuwarikun nidufan namni kabamu yu namni inkaba mne lejira churan ta akano defano kabuti danga kuwaliza balada egun dandan erofa alkani legu yale rumate galan awasni walinjira numu awasni kun guddo amala wal expose gochu wal saatilun qabani walum hammatani to majratan awasni walinjiru saba kana fa shakki tu jira namni ba ingale namni baka quarantine sana len jiranne inergamin akka gala jiru fa ode fannun kun kun wanjiru fa gatoku soda kisada namni kan ba yin ke safa was ke sado kate jiraachu e warrimo amma qabame kunille na ba yetu tuku dandawu kanjedu sodanu numajira
umaratis bakabwana wasabakatto takuni timende derba filubuna masalpat galafatu kundada kisatergamun bagatota soda gudada ajedu kesuma worreuji guya guyan mati bulfatu rakkoje ba kesabu ejira ajitu ndabalanihimu
dukuba kana responsi gochu khali jirini isani guddo midda kafa populationi nakamale gudada populationi gudda kana kesatti jarra wal tutuku wal tidiachu hedduan jiruf guddo dukuba kana midamu gamde bitin yalli gahani le dabamu gargarsi economically wan sala dependi tano jetata ni jiratan kun wan tufamu wan namni tashu farka fitadu fuf halli jirenya tileo isa rakara kisudan daufi wandota kana kana tu soda itu majiratu
akayu ene tsiyar jedutti amas dadab kesa namota kuma dibbala mawtu jiratu aske sega jiratan bagatto noromo diben kun dadab kesa timullachun nufi addo da jedu obutayib kadir bagata oromo ganna kudo tokko olid dadab kesa jiratanida
baye ene soda ci daga bagata da ba fidi bagata kun nami heddu wali sidufa bakka mishawara batanis bisani le bakko tokko warabata akaso baka baka raisinati baka magala yoro de entus lam yakas ada wal wanno yitun injiru kan mo kana lalti te baye so da tita so da tan kaban de so nam yawa walti wal watti wal ke ta kun duri titi waye yawo so da kun injira injolati ya ga rab mate ga nil ya ga danda ima sa ta fatu majira ra gudda rab mate ga garo waka ta kana mata koti da ta fade to majira jolen garo jolle ga umri budda an tayini agamurishani wanta yep manumati onoje alima gudan onje.
Obutayib dadab ganda jiratan kisati bakayanta tikurguran kabajeru yoda balani dubatan ergadi bengku nufe galini sanuji kanarra argatani mati sani tinde garataturan heduga dibuera. Obutayib dadab lengar garsadi bekan alaisisi odepanuna maafi majiratanus bakatoni garu odepanuti dabalata gargarsa sani malufer sanamu agamalule argatan injiranu uje chungkomatu. Kenya kabalita kutabulchisi turkana bufata bakataka kuma kisas bakatota kumadibato kofi kuma sagaltama altu juru ujeda UNHCR. Kanda kana kisas bakatoni tupia kajiran yutan kakumana no kalabwe kajiratan bakatan oromo obugargalu jidaman ibekan awal kabate halijur ulfata da ajiru. Obugargalun barakumaluma puruturba kasani kakuma kisa kajiratan imani yoromudda makana kisa gargarsi bakatota male sirriti hinne ane jichunis kumatu.
Wari nam gargar kun hali gargar saati si heddu njiru kharuma fakena WFP king karadame gargar si nyata khanti ko nyati Hatu tahu tu ture ada aje rumah le nama tim dua. Karena kanan alat ammu wahai silaka, kulkulin egacu wahai hafakin handu si wantot khatamirati halangkar garsi injiru jecu. Ye wanti huni halani la injiru hari jen la fati sakum kalai ti jira hali bishani ti si duga ada kontok tokin jira ero bishan darbe darbe guya tu kaboda guya lama bod bishani. Arganna haloti huni salum rakko abu. Ghara ammo sabun afmani tiin egi rakko ondi bukhana jal kabde yero hal tokko fi warri WFP huni ni yero tokko bakkuma reishinne bakataan rafura tisanti sabun wai matanam tokko ti islam sabun lam lam khenni ture. Gargarsisam gargarsit fufewaan intaini si hali sunni. Akmal ulfata jechu hinka bu amma yegi guyero sahinami.
Bagatoni bufata wan bakatala minka sijiratan gargarsi minanyata karajar mayar isa minanyata kamotumbuta gamtomani WFP akasahif kenname dubbatu. Hata umale jala mafta ajichantil maame wani nufkenname gahamiti jirani komatu. Gamibirana guggin afani kadibekan rao ful chuf nami afani funyana ratikayatus bagatada afagawar bachisu hini ane jichunis komatu. Bagatoni kun. Komi bagatoni kakuma vidadabi matankana. Dubimtu UNHCR kademe Kenya yujimbayenga fenture.
Of course that they received a 2 month ration and then another 2 month ration will be distributed very soon.
Akazeti ujena mas. Eye nyata jala maftau denya furatan. Kanis diotika furatan ta. Tuga adamo gagar sediatu wan marakan guti tau disumala. Kunis sababang kenama lakati. Ega wan tigarin mutumman Kenya yero warramida mebergar setai sukana. Bakatota bijeti kesejiratanis akagargaru waligalde jirra. Ega yero balakan afi balakan adubale. Gargar sakenna mukisati bakatoni akam mataman waligalde jirra. Sanara wisa mutumma wali nurdofna ajacundubati.
So that we advocated the government to include refugees into their national plan for the socio-economic impact during and after COVID pandemic.
Gafia gugia fani funyani tkeyata nilalchise, dadabi fika akumati bakatoni edun wanka na umishajiru. Garubli samba katafiru, karura kenjire irani. Jarmani UNHCR, bakatota dunyare jiran bala korona asu tekana jela olichuf, karkarsa dolara milioni dibator bafi milioni avurtamishe nika gafate utawu, isake sa agayona dibentaso domito kokofa argachu saifsa. Kabasa kare Amerikaf, Galmudawit, Nairobi. Tarasa msaburi siwa silecha, nagaje nage, rufirugusa naga nubula, sikantafana mara sitani. Asura alamia.
Thank you.